Somebody love you, girl, I want you to know. Unachokitafuta nimejaliwa. I wish you knew. I have been waiting for you. Kwamba siku moja utaniona, ila siku zinavyozidi kusonga, tamani nakata kwa marefu na mapana. Kile unachotafuta ninacho hapa, ila umenifanya mfarisho kukuliwaza. Kila unapomizwa, kwani unahangaikia nini? Anayekupenda bora ni mimi. Isubira yako inanikata maini. Ilipofika mimi sijui nifanye nini. Jua penzi lako ni mi, unajua furaha yako ni mi. Anytime you're looking for love, you know where to find me. Unajua mani yako ni mimi. Unajua furaha yako ni mimi. Anytime you're looking for love, you know where to find me, baby. You know where to find me. Ooh, you know where to find me. You know where to find me.
Tatizo kilio changu husiki, na umia usijifanye kahujui na kuzimia. Basi unipe likizo kidogo.
Kwani unahangaikia nini? Anayekupenda bora ni mimi. Isubira yako inanikata maini. Ilipofika mimi sijui nifanye nini.